Yeah.
Nna ke bale manyora dam ke ratlhale pona ke lenyisa ka go simoda a kemba all the cars ba reka setsame ke reka corona ke tlhakanya ultramele le rama ke bethele le cooksota ke roba la ke tshetse maxwell the time nna ke face corona kgale ba setse gore ga ke sa repa no ke batla go kgotha tsepere setu tse di black ke hanga ba tekete transporta ke tshola pizza e tlete ka sopo leina la yone ke soya borotho ka nama le nonyane ke tsholetse kgomo tsa ko gae tsotlhe go setse dikwanyane kgomo e shule eno le kastete e ne lenyane namane ke jela botembe ka di-bipstoko le ditala tsa gaboyane dam am loyal ke apeile papa ka nama batho ke tlo go ba tshola le konya a ka nete a mabek one ge mo repela mo godimo ga sofa ka dala ena never ke changer mano ana le mokima ga moja after 2 minutes ana slender ke buela selo ka teng founeng mtšhele ke svenda
Our father who are adding conga Hello be there go smaller Thy kingdom cavella Toshka
Bega mina ya skota Toshka
Bona bona se lanza Bona que chulanza Go